letazo kumbunani. Wanipishe nipishe ni wape burudani. Nawalisha ndimu wakina fulani. Wanapata wazimu mtundo na liani. Sema attention, let me give you action. Wote kwenye motion. Unipe kidogo ni changa mcheza kumuru. Wanasema gaya suru. Gaya foro bi, tuke mpaka tumuru. Sema tumuru. Wanasema gaya suru. Gaya foro bi, tuke mpaka tumuru.
Waye!
Mwenisikia, hebu kwenye tuende.
Uwe mama, twende. Cheza mama. Let's get on the dance floor. Cheza kidogo, go down low. Kina dada mko wapi, yeah. Kina kaka mko wapi, yeah. Let's get on the dance floor. Cheza kidogo, go down low. Koko diko diko ko, nimewika ko. Utamu ndipo ulipo ko, na kufata uko. Onyesha ujuzi ya liye kupa kungwi. Yari yomo ya mumi natoka kujua. Aleza sambua. Koko diko diko ko, aleza sambua. Kuda na reki, afande mie piga saruti. Nakupiga yeki, nakusafisha kama kabeti. Kuda na reki, afande mie piga saruti. Nakupiga yeki, nakusafisha kama kabeti. Sema attention, let me give you action. Wote kwenye motion. Unipe kidogo ni changa mcheza.
D-O-Me. D-O-Me.